niko na sopo anianze story na we. Penzi ukalizidisha ukunyesha mautundu yako, nikawa sahau wale.
Moyo wako, ya utunza vela. Waya, waya, nenda na mama.